yabaleka iyangilandela ithwele izimpi zemimoya ithwele amacala abaleli kufika ugogo ebusuku angisalali kufika lokhu Landela, it's really simple. Semi moya, it's really matala. Avalele, kufika ugogo ebusuku, angisalali. Kufika nokhulu ebusuku, angisalali.